Bye.
Oh yeah.
Bye. Bye.
Nakuja, baby nakuja. I love you, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. I love me, baby nakuja. Kama jari, mie. Kwako nyanga nyanga. Uwadali utafanya nilie. Wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby nakuja. I love me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja.
Nikamate, kamate ya simbu wake. Baby let me be romantic. Hatujali, we don't mind them. Navuta picha, olivyo teacher. Mambo joro joro. Mama, bonita, bure momororo. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. Allow me, allow me, baby nakuja. Kama ajali, mie kwako nyanga nyanga. Uodari utafanya nilie. Wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja.
Oh baby, njoo, njoo, njoo kurosa.
Die.